horeɓe fi kellal ɗo leydi Niger ɓe gatti talkuru jamani e dow fi ko darto pesogal ko hissirta himɓe coronavirus o endam. Docteur Idi Ilyasu Mayna Sara, ministre kawjeɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger, no famina en fi talkuru ndu no wontiri.
La carte de vaccination
talkuru jamani tufaki kural ko hisina neɗɗo ñaw coronavirus e raɓum. Talkuru noon tawretenu none hoore mayru none indiraɗo QR nder faransire. Talkuru noon fa handen tawretenu tampo hoore mum mo holla neɗɗo tufake kural gal endan. Neɗɗo fu tufi hokkete talkuru hoorem du wawi nawtorade nder jahale mum fuu ɓe watta. Nde en daari ɗuni hannden leyɗe duniyaaru fuu joɗɗini sigila waɗande himɓe talkuru du endan. Ko wona no tefe nder mum kan woni hisinde jama'aare ñawgu e raɓu mum. Ga hannden ni de en daari ɓiɓɓe ñawgu endan feere feere bangi caka leyɗe duniyaaru.
Les variants entre les différents pays.
Bako tawa talkuru hen ndu wattama haɗata ni himɓe laatiɓe gaɗna noon pesogal ngal no jogui talkuru mumen no wawi yaar talkuru ndu endan hokke talkuru heyru ndu jamandu endan yerno ministre o endan holliri.
Neɗɗo fu tufi kural gal no wawi yeehude hôpital référence wadda talki mum e daari nde gaɗa mum se waɗane talkuru jamani tufaki kural gal.
On lui produit la carte sécurisée.
Ɗum yaadu yesso noon yaade e leydi ndi endan dow fi ko darto hakkilde e ñaw coronavirus ngu endan. Ɗum wonno koyo wallitoɓe leydi ndi endan kolli madame Louise Oben gonɗo dow inde Nations Unies ɗo leydi Niger.
La carte numérisée de vaccination
talkuru jaman tufaki kural ko hisina neɗɗo ñaw coronavirus e raɓu mum. Talkuru noon du fedde leyɗe duniyaaru hawjine filla cellal himɓe jokki gaɗa mum. Leyɗe duniyaaru du fuu jaɓi himɓe muɓɓe gaɗane talkuru du. Fedde dental leyɗe duniyaaru holli kandu weltare mum dow majjum ngam sembinɗinde ko vax sigila kawjiɗo filla waɗande himɓe kure ɗen sey bi'e yaadu yeeso heɓake.
La COVID-19
jo en ande dow fi cellal ɓe kolli wiide ke waɗugol tufugal ngal endan ko hisinta no ñaw coronavirus kan tanda wawi wallude ko wata ko tawe ñawgu endan raɓ muɗum heewa e ley duniyaaru.